Zawa muga jimboni zava mureva Waguta kaoya niyavona haera Nikubona wane ya marida ibyishimo Ugituza shawe
Oh